nahoze mbabwira ngo mumbwire utuntu mwamwarumvise kuri radio mushaka yuko nasubiza yo harako nahisemo yewe mu minsi ishize president wa Republika Paul Kagame yari yasubukuye ingendo zo kugenda sura uturere noneho ikintu kigaragara cyo nanavuze ubushize abameya iyo bari boho bamwitegura birirwa bateknika bashakisha abantu bari buze kujya kuri mikoro muri cyagihe cyo gutanga ibibazo noneho bakajya gushima hakabaho n'igihe bashima ibyo batazi gasanga umuntu ararondogora nawe nyakubahwa naragiye muri banki ngezeyo jerarambwira ngo icara abonye hinjiye undi arambwira ngo nimbe nsohotse ndaje ndagaruka ampa amafaranga ndayasohoka nanjye ndanyabarira nzira umuntu akarondora bikageraho perezida amubwira ati hinda amagambo gera burya nibameye baba bateknitse bagakumira ibindi bibazo bagashyiraho aho ngabo nyamara haramutse haje gushima umuntu agashima ibimuvuye ku mutima cyangwa se akabaza ikibazo kivuye ku mutima nk'abaturage babiri bo mu ngororero ubwo perezida yari ariyo ubwo yiyamubarizaga manda ya kabiri abaturage babiri ngiye gushyiraho uwa mbere yabajije ikibazo gifatika uwa kabiri ashima mu buryo bufatika butari ubutekinikano abameya rero mu gihe mukiri bashya mutari mwabyimba cyangwa se ngo mugagare nk'uko abababanjirije bari baramaze kugagara kurusha uturere mbibutse yuko ari ibyo François Ngarambe yigeze kuvuga mu nama atabameya bagagara babyimbye kurusha uturere bayobora abariho ntabwo murabyimba ngo mugagare cyane ko muri manda ziriho hariho aba vice mayor abenshi n'amacuti yanjye vice mayor wa Ngoma ushinzwe ubukungu Jean-Marie Vianende yene ndaryibagiwe noneho hakaba na vice mayor wo mu karere ka Nyaruguru hari ya hepfo mu ntara ya Majyepfo hari ikibeho Antoine Bisizi barahirimbanye none urashyize wicaye mu ntebe sha barahirimbanye kabisa wahereye ku budepute biranga urahirimbana igasabo wapi ujya hehe biranga none finaloma imana yarakugobotse muhungu wanjye nabikira Mariya usenga hanyuma rero aba vice mayor n'aba mayor ndabizi yuko mutari mwabyimba mushungure mu miyoborere yanyu mubanze mutekereze nk'ibintu byibura 10 perezida Kagame yanga mu buzima bwe nimubyirinda muzayobora ibyo bintu 10 niba mutabizi kuwa gatandatu taha muzatega amatwi radio flash agiye nzabibabwira naragiye ndicara ndasesengura ndeba ibintu 10 perezida Kagame yanga urunuka mu buzima bwe mu miyoborere ye mu kuyobora igihugu imana yamwihereye ibyo bintu 10 zabibabwira noneho rero safa iryo teknika yaje mukanyura muri bagitifu y'imirenge ngo nimushaka baza gushima ngo nimushaka bakoze gutya ndagutya ngo nyirakibiriti naza avuga yuko ubu ngubu imyambi rwose yenda kumusaguka mwirirwa mu teknika ndetse mukabifashwamo na bamwe mu muri ba osi b'ingabo na ba siwo aho ngaho n'abakuriye polisi mushaka ba teknika ibyo mubireke aba baturage naje kujya muri receive sanga umuturage yabajije ikibazo gifatika noneho undi nawe ashimba mu buryo bufatika twiyumvire
data ari urugumetro mu cyahoze ari komini Gaseke mama yahoze ari umwarimu kazi twabaye aho ngaho baza kwitaba imana mu 94 badusiga turi imfubyi turi batoya
gera ku kibazo
noneho ngo tujya kubaza twarahunze aho nzi njya kubaza ubwiteganyirize bw'abakozi hariya muri kare sosiyali mu ngororero ku karere bambwira ko imyaka 10 ishize ngo nta kintu baza ngo bandika finire nkaba nagira ngo mubwire umuyobozi wacu w'igihugu cy'u Rwanda niba ari aho ngaho birangira nzarekera ugutekereza ubwiteganyirize bw'umubyeyi wanjye
hanyuma rero nepaido ke sekadufatire kimwe none iki mere komeza komeza sanyi
nitwa Teresa nyaburenge ndiro mu kagari kandi kumuhoro ubwo perezida yaje hano nari ndwaye numva ndaribitse ariko mu gihe cyo yari akiri umugeni wa mbere agiye kongera ko kwiyamamaza naramuririmbiye kubera yuko yangiriye akamaro ubu ngubu ashinzwe imibereho myiza y'ababana n'ubumuga ubu rero perezida yaranyijije imirimo amaze kuyimara kubera yuko nkunda kurwaragurika yuko mbana n'ubumuga arongera mu rugo rwa data rwabigwi donati arongera duhinka murumuna wanjye arayimuha nanjye narateye ubwatsi twasigaye turifubye turi abagore batagira abagabo aratumenya umuryango utabara imbabare aratumenya gituza cy'umunihira aratumenya nyakugira janete aratumenya ndavuga n'ikintu nshaka kugira ngo mubone mbone mubone nk'uko nabonye yesu nkahura n'inkota nyare haruguru mu cyogo batitaha tugira mu rugo sinahunze ngo ngere muri zayiri inkota nyizashubije mu rugo ndaza zirakomeza zirasunga kugeza n'uyu nkotanyi zirazasunga tubiteye jenitifu wacu abajenitifu barasunga bagakomeza bakandeba yuko n'ubundi nakomeza icyo nashimiye perezida perezida we waho nuko rwose noneho rero nyakubyara biganza bigari nk'abaduhaye inka kandi ubwo banamashuri mu kabyiniro abana bacu bariga ubungubu wari wabonye uko tumeze rwose ntabwo nareka kutagutanga ngutamirize akaririmbo nari nakubwiye navuze ngo uko izuba rituvira rikarabagirana ni kwi